ako kwa hii 50 yangu.
Mm.
Una get. So akapata nime copyright instrumental nini. Ah, mimi nikakata simu nikamwambia, I already sent you the lawyer's number.
Yeah, talk
ni
to the lawyer.
Yeah. Then jioni usiku usiku this guy texts me. Ati you know bro, Kekobo is the government. And if Kekobo is the government, just know if anybody comes for you, don't blame me. I want you as a brother.
Okay. Okay.
Sasa bro, mimi hiyo ndio iliharibu kila kitu.
Turn this into some gangster shit.
Yeah.
Ekonene. Episode 291. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio?
Yeah.
Alafu tumeamuajua kuendelea with the musical theme. Sindio?
Mm-hmm.
290 tulikuwa musical na 291 pia tuko musical. Na this time tuko na producer, rapper, singer, Mavo on the beat. Niaje Buda?
Poa sana, you guy.
Hizo si ni vitu zako zote, sindio? Producer, rapper, singer, songwriter.
Yes, mixing and mastering engineer.
Yes, sound engineer.
Sound engineer zote pamoja.
Yeah.
So long as ina involve muziki.
Yeah.
Mi niko hapo.
Yeah, yeah. Yes. So umekuwa ukidui EBs for how long? Like producing, ulianza ukiwa how old?
Production.
Mm.
Production nimeanza after, commercially after Kampo.
Yeah, oh, okay.
That is 2013, naweza
sema.
Yeah. So after nili graduate, I moved to Nakuru. Nikaanza kufanya kwa studio ya mzee, but sikuwa na like studio yangu.
Oh, okay.
Yeah, so nikaanza kufanya kwa studio ya mzee, alikuwa anaitwa Krizo Records huko Nakuru. Nikafanya producer wasudi wa Nakuru huko nini
yeah,
nini.
Oh, okay.
Nakuru unajua population kubwa ilikuwa wasudi wako huko wengi sana.
Oh, sikuwa najua.
Yeah. Mm-hmm. So before hata hiyo I used to play guitar kwa studio ya friend of mine. In Kisumu,
yeah.
Because mimi nilikuwa Maseno University.
Oh, okay.
Yeah, so nilikuwa nacheza guitar kwa studio yake huko Kisumu, nini nini, kwa projects and all that. So, akaniambia, we unafaa kuwa producer because nilikuwa na arrange mziki zake.
Yeah, okay.
Yeah. So, saa zingine na play, na muambia, hii na feel inafaa weke hivi, na akieka hivyo ina sound perfect.
Yeah.
So, akaanza kunifunza production, nini nini, anaitwa Ujok.
Mm.
So after that, after campus, ndio nika move to Nakuru, nikaanza kuwork kwa hiyo studio Krizo Records. Worked with a couple of artists huko, nimekaka huko, nimetoka Nakuru 2017 or 18.
Oh,
2018
okay.
Ndio nimekuja Nairobi like permanently.
Okay.
So hiyo, before hata nikuwe Mavo on the beat, ilikuanga, hiyo time ilikuanga, I think, Marvin Music. Kaanza huko Umo. Ka single room fulani hapo. Yeah, but nikikuja Nairobi kuna a couple of artists nilikuwa nishajuana nao. Cause Nax, apparently mimi ndio nilikuanga, I became one of the top producers in Nakuru.
Oh, okay.
So actually
okay.
80% of projects Nax nilikuanga Mavondi amefanya.
Yeah.
Yeah. So nilikuanga na work sana na gospel artists.
Mm.
So hata watu kama kina Lemba, Hope Kid,
yeah,
Mr.
Okay.
Seed, nimejuana nao nikiwa Nakuru. Actually kina Lemba, they used to come from Nairobi, wanakuja Nakuru na kufanya projects.
Yeah.
Yeah.
Oh. Na Maseno, ulikuwa na study?
Maseno, nimefanya mambo ya biashara na hesabu, bachelor in arts, na nikafanya pia psychology.
Okay,
kando.
Okay.
Yeah.
Oh.
So actually by profession ni a psychologist.
Yeah.
Yeah. Ni vile mambo ya 9 to 5
yeah,
job.
Najua.
Ilikuwa ngumu. I think I worked for like a year nikawachana nayo.
Yeah.
Yeah.
Okay. Na kwa nini ulichagua Nakuru? Cause tukirewind kidogo, ku grow up uli grow up wapi?
Kisumu.
Kisumu.
Yeah, nimekuwa brought up Kisumu.
Mm.
Nimesomea Kisumu.
Mm.
Nika kampo, nikaenda Maseno, which is just in Nyanza.
Yeah, yeah.
But sasa bro wangu, my late bro Ian, alikuanga naishi Nakuru. So when I was finishing campus, akaniambia juu shaka Kisumu sana, na Kisumu was a little slow ikikuja kwa growth and all that. It would be better ukimaliza kampo, ukuja uishi Nax, uanze kuelewa hii life ya. You know, away from home.
Yeah.
Because unajua, hakutaka nikuwe comfortable. Sana tena home, nikisha maliza shule. So that's how I moved to Nakuru.
Oh, okay. Yeah. Okay. Nani ili uwa bro wako?
Bro wangu alikuwa nafanya uko South Sudan. So, it was a road accident actually. Ni mata enye, hata sahi it's in court. Because I think the guys alikuwa na wakna uko took it to court. wakapata the guy mwenye aliwagonga. He was with a friend, they were on a motorbike. Then waligongwa na gari.
Okay, hizo ni wow. Yes, time uko na kuru time mama uko usha move to Nairobi?
No, mimi nilikuwa nisha move to Nairobi. Bro si ame pass to last year hapa late last year.
Okay, hizo.
So hiyo time nilikuwa nisha move huku nini. Actually ameka huko for years because when you see when I moved to Nakuru. Bro wangu akapata contract ya kuenda
South Sudan.
Juba. Yes. So vile alienda akapata contract huko. Sasa alikuwa anakuja tu once in a while. Anakuja, anatucheki, anarudi. So all those years yeye ameishi huko. Mpaka akakuwa mwenyeji huko sana. Actually homie ilija those guys walikuja from huko hivyo like 40 and above.
Yeah.
So akakuwa mwenyeji huko.
Na huko amesema hapo mbeleni ati vile ukiwa Naxx ulikuwa na producer wa South Sudan.
Wa Sudanese, yeah.
Au ndio alimchanua? Jio place ama alienda paje huko?
No, alikuanga na a friend. A friend of his ndiye alimchanua job huko. Wakaenda huko. Wakatafuta contract, wakapata, wakaenda huko.
Yeah.
So alienda through a friend who was just a Kenyan. Yeah, lakini alikuwa na nini huko. Alikuwa ame, I think, julikana huko, wakapata connections and all that.
Okay. Yes. So hii time ukikuwa Nakuru, unasema ama artist walikuwa wanakuja. So walikuwa wanakuja juani, wamesikia ngoma kwa radio, wakasema we have to work with this guy.
Actually niki move to Naxx, Naxx ilikuanga na radio station moja ilikuwa inaitwa Hero Radio.
Yeah, I think najua.
Yeah, na Hero Radio ilikuanga ya kina Sam West.
Yeah.
So I think the quality of music hiyo time huko haikuanga imefika a certain level.
Yes.
But hiyo time nilikuwa na ngoma yangu fulani ilikuwa inaitwa Just a Friend, ilikuwa anga kabongo bongo ishi hivi.
Yeah, okay.
Love song hivi. Niliproduziwa na producer nilikuwa na yeye Kisumu, huyo Yujok. Quality Yujok ni producer mnoma sana.
Yeah.
But anakwanga amekata kutoka Kisumu. I think he works with Urban Radio or something.
Okay.
So yeye ndiye aliniproduce hii song. That song quality ilikuwa heavy. So when I came to Nakuru I had a friend of mine alikuwa anaitwa Garrison. Akaniambia inafaa uende Hero Radio upeleke hii ngoma tu moja hii.
Yeah, okay.
Hii ngoma hii hawajaisikia. So I went, I took my song to Hero, wakaicheza that night waliicheza like on repeat.
Yeah.
And then everyone's like, hii imetoka, hii ni ya Nakuru kweli, umavoni nani. There's a place inaitwa Kenya, inaitwa, iyo National Theatre ya Nakuru.
Yeah.
Players Theatre actually. So they had a show hapo ilikuwa inaitwa Mad Wednesday. Mad Wednesday sasa ni ilikuwa show ya kushowcase talents, upcomings wanakuja wanaimba huko nini. So I went there, nikapewa platform, nikafanya tu hiyo ngoma moja. They used to call me there like, I think like 3 shows consecutively.
Nirudi
nifanya tu hiyo ngoma moja. So that was the turn of everything. Kila mtu wako like Mavo nini. So nawambia I'm also a producer and all that. So huyo jamaa anaitwa Krizo akanieka kwa studio yake. So kila the word ili spread. Unajua Nakuru ni ndogo.
Yeah.
So wasanii, kuna jamani amekuja anaitwa Mavo, blah blah. Wanakuja huko na waproducer. And then Sudanese wanapenda, well, hiyo time sana walikuwa wanapenda dancehall na hip hop.
Yeah, okay.
Dancehall na hip hop. Then sasa hapo nilikuanga mbaya kwanza dancehall. So I used to produce lots of dancehalls za hao wasudi. So even the word ili spread. Actually my late bro used to tell me, bro ukajua vile jina yako ni Biggie Sudan. He was even planning niendange huko ka 1 month nikae tu huko 1 month ni produce yao wase.
Okay.
Yeah, because he used to tell me jina yako ni kubwa huko sana. Yeah.
Alafu zuri ya kule juu kienu unalipo in dollars.
Huko ni dollars by the way.
Legit black market.
Yeah. Okay. So alafu ukamua kuja na hii kwa nini?
Na hii by the way naweza sema sijui kai ilikuwa blessing in disguise ama ilikuwa juu ya pressure. Sam West, actually the first pressure ilikuwa inatoka kwa Alemba.
Yeah.
The first time Alemba came to Nakuru, nikamrecord akaniambia bro, mimi apart from Vicky Pondis, the next producer nimepata anajua kumix vocals zangu.
Yeah.
Ni wewe.
Alikuwa
very surprised.
Okay.
Ilimfanyia ngoma fulani inaitwa Emergency.
Yeah.
Emergency amefanya na Hope Kid na wasanii wengine wa Nakuru. So from hapo vile alirudi, the next day akanicall. He used to call me every night. Bro, mm. we kuja.
Mm.
Kenya unahitaji tu ni hiyo step ya kukuja, but nilikuwa naogopa ile unajua sasa anasema Nairobi bro, wezi enda Nairobi
hivyo. Shamba la mawe.
Yeah, huko manze jo utateseka urudi bro.
Mm.
And then there's a brother of mine anaitwa Jafeth. Pia kani pressure, he was a DJ huko Homeboys.
Mm.
Ananiambia bro, kuja, we kuja tuanze tu huku na wewe.
Mm.
So, one day a friend of mine anaitwa Deacon alikuwa anakuja Nakuru, then arudi.
Yeah.
Nikamwambia, you know what? Ukikuja juu alikuwa na gari kubwa. I think tukirudi tunarudi na wewe.
Mm-hmm.
Yeah.
Oh, okay.
So, I called Ian huko Sudan usiku. Nikamwambia, me by the way, I think natoka Nax.
Yeah.
Kaniambia, umepanga vile unaenda huko.
Mm.
Alikuwa skeptical kidogo. Nikamwambia, mi naenda nimepanga na boy yangu fulani, tutaona vile tutafanya. Imagine that's how I left Nakuru at 3 a.m. Oh. Na huyo Deacon.
Mm.
Tukapanga kila kitu, tukaweka kwa gari, that's how I came.
Mm.
Straight to Doni, by 8 a.m. nilikuwa Doni.
Mm.
Yeah.
Na nimeka mkunotisi Doni na kwa gani kama headquarters ya wasanii.
Actually, yeah. Nilianza umo. Mm. Ndiyo nikaingia Doni, nilianza umo.
Yeah.
Hata yu around, yu.
But yu is Lando. Mm. Actually, is Lando.
DJ Lighter, DJ Nani.
Kila mtu, Doni, umo.
Yeah.
Okay.
So nikaanzia umoja hapo, karibu Unity Primary hapo.
Okay, okay.
Kwa ka single room fulani, kwa na ka kitchen kadogo hapo na ka choo hapo. From hapo, the first artist aliwahi kuja, because when I came, sasa si first day tuna set up nini, tunajaribu tufanye vile tunaweza set up and all that. Sasa hiyo pia unajua bado uko kwa ile maisha ya, you know, tag rock and all
yeah.
So unajaribu tu away ukuwe na place presentable, at least artist akikuja, because I knew they will come.
Yeah.
Because kuna wale walishanijua from nikiwa Nakuru.
Mm. So, ikeja nini ulikuwa umeenda ukarentisha wewe mwenyewe?
Hiyo ya umo.
Yeah.
No, we were sharing.
Oh, okay.
Eh,
okay.
We were sharing.
Walikuwa nataka sawa kuja hapo.
Eh.
Okay, okay.
Mm. So, naanza ku fish out for artists and all that to set up. So the next day I post, hey, my esteemed clients, nini, now I'm in Nairobi, blah, blah, blah.
Mm.
Umoja, next to Unity.
Yeah.
Then, sijiko unajua Benali, producer Benali. It's called Benali on this. He used to do sound at Churchill.
Yeah.
And I work na St. Pina J. Blessing.
I think I'm sure.
Yeah, he was a friend of mine before hata ni come.
Mm.
Benali was the first person alinipigia simu vile aliona hiyo post. Hiyo time nilikuwa bado Facebook. So nime post Facebook, akanipigia simu. Bro, naona you've taken a step to come. It's a risky step, by the way. Lakini, usi give up.
Yeah.
I know your potential.
Yeah.
Sasa hiyo tu yani ili change every thinking I had.
Yeah.
Because nilikuwa 50-50. Ah, ikikataa maze, pia sijarufukuzwa kwetu, nini, you know.
Yeah.
So, akani orient, we had a very long call. Akaniambia, just be very careful. Ukitaka kujua anything about those artists, artist kama hawa, this is how they behave. Artist kama hawa, this is how they behave. Pia usiwache utumike and all that. You have a potential, Ah, nikasema, okay, sawa. So from hapo, there's a friend of mine anaitwa Godson Jawabu. He's a songwriter.
Yeah.
Godson Jawabu akaletanga Dr. Fueneke.
Oh, okay.
Hiyo time, kulikuwa na World Cup. Yeah, I think 2017 ama 2018. Yeah, 2018. Yeah, Russia. Yeah. So, something ika happen, hii story ya ilikuwa game ya Nigeria sijui na gani. Ile ya Over Diba, yule jamaa.
Iceland.
Sema, Over Diba. Over
Nigeria na Iceland.
Okay.
So, the next day, Jawabu wakakuja na Ufueneke. Tuende kwa boy anaitwa Mavo, huu jamani mnoma na unda hizo mabanga.
Yeah.
Tuende tupige hii idea ya Over Diba. So waka recording ngoma fulani. Hiyo ngoma ili trend.
Hey, ya Dr. Fueni. Yes.
That's the first song I recorded in umoja.
Oh, okay.
Yeah. Ikaenda, ika trend. I was even surprised. Unaona?
Nili kakundia? Dongami?
Hiyo time wali nilipa tu ile ya appreciation.
Yeah.
Jawabu na kuna umu ya ito aje. MC Prize. Uya na wakingi na DJ Mo. Wakani patia ka appreciation hapo ati aitu ni appreciation. Unajua hiyo time bado sijafanya things with G publishing nini zi. Mi nafanya tu nijenge bado jina watu wajui around.
Yeah.
Remember sijakuwa bado Mavo on the beat.
Yeah.
bado tu ni Marvin Music.
Mm.
Over Dubai ikaenda, ikaenda. Then I called Sam West. Nikamwambia by then nisha set up, niko Umoja.
Yeah, okay.
Yeah. Then Sam West akakuja na Vivian. Wakakuja hadi Umo huko hivyo. From there ndio nikafanyia Vivian ngoma yake ya Addicted.
Oh, okay. Yeah. Okay.
So Addicted I think is the next mainstream song nilifanyanga. Ikafanya poa. So from Addicted ndio kwa hiyo song Vivian kwa intro alisemanga Mavo on the beat.
Oh, okay. Mm. Okay.
Na before hiyo Sam aliniambianga sasa ukikuja hivi ukirebrand I think we'll have to rebrand your signature name.
Yeah, okay.
Tunataka
okay.
kitu itakuwa ina stick tu. Na ita nini all round, unaona? Alikuwa na feel Marvin Music is inaka uzunguni sana, you
yeah,
know.
Yeah.
Sana nataka kitu inaweza ingia ghetto and all that and all. So tukaamua kukata hiyo kanini ya Vivian ya Mavo on the beat. So hiyo kitu inakuanga sauti yake.
Oh. Yeah. Okay.
So
okay.
that's how the tag remained.
Mm.
So Mavo on the beat from there I think mse alinitafuta ni VDJ Jones.
Oh, okay. Yeah. Okay.
Na hapo ndio sasa VDJ. Na before that nilikuwa nimetafuta Jones kumbe yeye alikuwa ashanijua from Nakuru.
Yeah.
But hakuwa anajua na hiyo jina ya Mavo on the beat. Yeah. That's
okay.
how
okay.
nilianza kuingia sasa mainstream na nini. Then I meet VDJ Jones.
Yeah.
One morning tu naenda kutafuta breakfast ni buy mkate nini. Then nasikia mtu ananiita kwa mata. Alikuwa anapanda mata bado kwa hiyo time.
Yeah.
Mavo, si ni wewe? Nikaenda, Jones, nimekutafuta sana manzejo. Oh, nini tuka exchange numbers.
Yeah.
Akaniambia, nitakuja, nataka tufanye kitu. Naona tunaweza fanya something.
Yeah.
With the Gengeton imeanza. Hiyo time Gengeton zishaanza sasa. Yeah. Washaanza, wana download lakini beats.
Yeah.
So ni kampe namba nini, nikamwambia, sawa utakuja, tutapatana, we meet and talk.
Yeah.
Yeah.
Mm.
Then Jones came. Actually I think the next day. Akakuja hadi kwangu. Anambia, ni not a bad start. Nini wewe tulia tu. Ukishaingia market na hii nini yako, you'll go.
Yeah.
Jones akaniambia, sasa Kenya nataka tufanye. Unaona hii Gengeton vile imetoka. So unaona vijana wana download beats. Sasa wewe with your quality and your ability, nataka tuanze kuwaundia beats zao.
Okay.
Then
okay.
he brought Juakali on board. Kaniambia umeai ongea kuongea na Juakali ama kumfanyia ngoma. Nikamwambia there's a cousin of mine na mtumianga beat, alikuwa DJ. Na mtumianga beat anatumia Jua lakini I think Jua alikuwa anapuuza tu anapuuza you know. Hiyo time unajua you're still nothing so hakuna mtu. Hata hao kina Naiboy nani nikawa nawatumia mabeats. But you know we understood ujajenga bado brand.
Yes.
Yeah, so they tell me let's give it a try. Day yenye the first hit song nili make sasa ile ili blow ni wale manga.
Okay.
Ye Jua Kali na Kinaudi wa Muranga ni
That
song siku yenye tulikuwa tunafanya hiyo song Jones came with Boondocks Gang. Na there is an organization well hiyo time walikuwa wanafanya hii advert ya condoms sijui jikinge ama whatever that advert ilishutiwa hapo kwangu kwa studio yangu.
Okay.
So it was a project tulikuwa tunafanya wakuje tu rent the studio nini with my equipments and all that but after shooting that advert Audio wa Muranga akasema hebu cheza beat. Jones akamwambia Mavo kuna beats zingine hapa. Hiyo day tulirecording choruses mbili. Chorus ingine na hiyo wale manga. So when I just played hiyo beat hivi, I think walikuwa kwa balcony hapo wanafanya mambo yao. Audio wa Muranga akakuja ndani akasema hiyo ndo beat.
Yeah. Oh, okay.
Unaona? Akaisikia 5 minutes akarecord hiyo chorus.
Oh, yes. Okay.
Hiyo chorus akisha record wale manga wa mangango nini mabwana za mabibi zao. We left it at that. Then they left. I think they were going for a show ama interview and all that. Wakaishia. So from hapo, things zilianza tu kuflow and all that. Jones akatumia Juakali. Juakali alisikia kama make a verse. I think alitumanga the same day.
Oh, okay.
So akisha tuma, ndio ule kazi yanga na mkumbusha. Unakumbuka yule mavo na kutumianga beats. sasa ndio huyo.
Okay.
So mi umkumbusha, by the way, umkumbusha anacheka siku hizi tunakuanga maarif sana amekujua kale ni one of amekuwa my father in music kabisa.
Okay.
Tangu tu hiyo time he advised me on a lot of things zenye nimeona zi music zikinisaidia up to now.
Oh, okay.
So that's how nilianza hiyo journey, you know, sasa kutoa my hits and all that. Yeah.
Oh, okay, okay. Na hiyo kuna of course jana majuzi ulikuwa umepost umedu ile post juu ya like producers
yeah.
Alafika of course kuna wase kadhaa walijam na wewe but when
TikTok,
you feel
TikTok gang
yes when you feel like it's necessary to talk for producers cause tulikuwa hapa na RS na RS alikuwa anasema kuna vile producers Kenya wagame sahaulika sana.
Yeah.
Maybe una feel the same.
Very true. Ni void kubwa sana. And not in a bad way, but kama kuna place nimeona like producers are not given like the credits they deserve,
yeah,
ni Kenya. Unajua Kenya ndio place utaproduce ya artist. Artist afil hadi uchungu ya kukupe leave alone hata kukulipa kukupe hadi credits wakirelease ngoma. Kuna wengine you even have to remind them. Mbona uweki credits zangu za production?
The production. Oh, okay.
You understand?
Mm.
Ni huku ndio unapata wasanii producers are only valuable to them when they need that thing from you.
Yeah.
Because nime work na such artists, you know? Once they get what they want from you, like they are gone. Unaelewa? So, mi upata DMs mob sana. And then I have a couple of guys that I mi ufunza because I offer production lessons.
Oh, okay.
So kuna vitu zingine niliona like they don't have to pitia hizo vitu if I can tell them the right way to go.
Yeah.
And then those DMs nini so kujibu watu moja moja and all that niliona kama ni ngumu, nikasema let me address this thing, it seems like hii kitu ni kitu kubwa huko nje. Unaona? So nikasema for the young artists when you wanna grow, cause hakuna kitu mbaya kama u grow ki practice the wrong thing.
Yeah.
By the time una realize it's too late.
Yeah.
Like you see what happened na my friend nani Magic Senga.
Yeah.
You know, which is very unfortunate. Enga by the tumetoka na Enax. Enga used to be ji wangu sana.
Oh, Enga pia ni mse wa Nax.
Yeah, pia ni mse wa Nakuru. So vitu kama hizo nilikuwa na address hapo. Unaona ile time Enga angekuwa anajua.
Yeah.
Actually Enga from all those hits he produced, Enga nafaa kuwa naishi maisha ingine, yani ametulia kabisa.
Yeah, yes.
Yeah. But you see now he was saying those people did not pay him and all that. He has no way of going to claim. Unaona? Because hiyo time hakuwa anajua paperwork, what to do, what not to do, you know, mambo na publishing and all that, mambo na IP, intellectual property, hakuwa anajua hizo vitu. So he has no way of claiming. So that's why niliona for young producers wenye wanaelekea pale, there's no need wafike pale ndio realize wali waste kitu huku nyuma, unaona? And then unaona wanasemanga there's no law that protects ignorance, so nikaona let's remove this ignorance when it's still early.
Yeah,
unaona, which is unfortunate. Niliona producer mwingine anasema ati uwezi ambia producer anaanza hivyo ati ya protect beat yake, sijui ya protect stems zake. That is the right thing to do.
Yeah.
That's the right thing to do. Ndio akifika huko afanye ngoma moja iblow, akue alishajua, asiregret huko nyuma. Unaona? Cause hizo ndio vitu zinafanya unapata producer ameenda katoa ngoma YouTube, sijui nini. Which kutoa ngoma haisaidiangi much, haiku benefit much. But if the paperwork was involved and everything, inasaidia. Unaona? Cause such cases zina arise ingi. Inakuanga too easy before you blow.
Yeah.
Hata mini, cause mini ni victim. Unaona? Inakuanga too easy before you blow.
Yeah.
But after you blow, kitu ikuwe kubwa, kampuni kuja approach msani. Ndiyo utaona huko, ai, wamefanya deal na kampuni fulani.
Na beat ni yangu.
Beat ni yangu. Then sasa artist juu nataka kuenda koti nini, sahiyo, hauna lawyer. Because new advice, even young producers, kama ni nzuri, kuwa na lawyer. And not just a lawyer.
Yeah.
An IP lawyer, intellectual property lawyer. Lawyer anajua issues na copyrights, anajua issues na patent, anajua issues na trademarking, all that kind of thing. Yeah.
Okay.
So
okay.
Niliona there's need for that.
Mm. Mm. Wewe mwenyewe ushaiko na shida
yeah, yeah, nini? Yeah, I have.
Mm.
I think two major cases.
Yeah.
Moja siwezi expound sana.
Mm.
Na ni ya msanii mkubwa tu Kenya.
Yeah. Yeah.
With a betting company.
Oh, okay, okay. Yeah. Mm.
Na walitumia my instrumental.
Oh.
Yeah, mm. Without my consent. So the guy, I think mwenye alikuwa na manage the artist,
mm.
because we were friends, by the way,
mm.
of which aliharibu hadi hiyo ubeshte.
Yeah,
because
yeah.
We don't even talk much, hata mm. na huo msanii. Mm. Unaona? Because mm. niliona walichukua ubeshte for foolishness.
Yeah, for granted, yeah.
Mm. But when I realized hiyo kesi, I was sent that thing
mm.
nilipigia huo msanii
mm.
kwanza
mm.
juu ya ubeshte unaona
yeah. mm.
nikamcall nikamuliza sasa nimetumiwa hii kitu why you part of this deal nini
mm.
Akanijibu vibaya
mm.
unaona kaniambia mm. Sijui talk to sijui ananitumia namba fulani
yeah oh, okay
mm. then I called the manager then
mm.
Akushika nikamtext
mm.
nimeona hii stuff and you've used my nini
mm.
were you part of this deal and all that
yeah
akaniambia ati what rights are you talking about sijui nini
mm.
but he didn't know
mm.
niko well versant
oh okay
na,
publishing
na, yes mm. na issues na IP and all that
mm.
and then I have a very good IP lawyer
mm.
you know the first thing nili advise you wangu ni kuwe nayo
Mm.
So I have a very good IP lawyer.
Mm.
So I told the lawyer Kenya ameniambia and all that. Mm. Then later cuz nilikuwa nisha copyright mpaka the beat.
Yeah, okay.
So it was iko kwa system yake kobuko.
Mm.
So huyu jamaa by the time anarush huko
mm.
aende ya copyright
akamwazi.
Na unajua yeye anaenda ku copyright the wrong thing.
Mm.
Knowing Mavo ajui hizi vitu.
Mm. Mm.
Yeye anaenda ku deal na ngoma. Mm. So because of small connections akonazo mm. akaenda kapata jama fulani hapo sijui alikwenda kama au somebody
mm.
ananipigia simu wewe ni Marvin
mm.
Kuna client wetu anasema umecopyright mm. their product nini nikamuuliza product gani hiyo
mm.
then anambia jina ya msanii
mm.
nikamwambia nilipatia huyo jamaa namba ya lawyer mm. aongee na lawyer mimi I'm not in a position to talk
mm.
Ndio nataka
kutolea zile zake.
Eh.
Si yapi alikuwa anakuambia ongea na nani?
Eh. Mm. Na ujue before hiyo, no I think after that.
Mm.
Nikaongea na huyo msanii nikamuuliza do you work there? Ati yeah.
Mm.
Then if you work there go to that system.
Mm.
Ebu check my name. Jina langu ni nani? Marvin nani. Mm. Ebu check the category where my name in a fall.
Mm.
What did I copyright?
Yeah.
I copyrighted the beat.
Mm.
The instrumental.
Yeah.
Umesema client wako amesema nime copyright nini ngoma
mm.
nikamwambia my friend there are two different things kuna beat mm. na kuna we call it a master recording oh. ama sound recording
yeah
sasa sound recording ni hiyo compilation ya the lyrics
and the beat
and the beat
yeah. mm.
that one msanii ana own
mm.
that's a master recording
okay
that's a different thing
mm.
but mimi nime copyright nini instrumental why I was part of the composition because
mm.
for a master recording to be complete
mm.
it entails the lyrics
and the beat yes
of which the lyrics pia mm. kuna kwanga na pia lyricist kama mm. ni mse anaandikiwa
mm.
unaona that is where nilikuwa naleta hiyo story ya 50-50 in publishing
mm.
unaona
mm.
so 50 ni ya lyricist na msanii 50 ni ya producer kwa producer kama nilileta guitarist ama saxophonist ama nini
yeah.
ako kwa hii 50 yangu
Mm.
Una get. So akapata nime copyright instrumental nini? Mimi nikakata simu nikamwambia mm. I already sent you the lawyer's number.
Yeah, talk to the lawyer.
Yeah. Then jioni usiku this guy texts me.
Mm.
Ati you know bro, Kekobo is the government.
Mm.
And if Kekobo is the government,
mm.
just know if anybody comes for you don't blame me. I want you as a brother.
Okay. Okay.
Sasa bro, mimi hiyo ndio iliharibu kila kitu.
Turn this into some gangster shit.
Yeah. Hiyo ndio iliharibu kila kitu. Nikasema, "Oh, sasa unataka tuonyeshane. Nani anajua?" Sawa, cool. Nikamtext to cool, nika screenshot, nikatumia lawyer. The same night.
Yeah.
Yeah. So from next day kuendelea ni ananipigia masimu, ananicall, anapatia sijui lawyer fulani, sijui alikuwa sister yao msanii. Ye pia akaenda huko kuangalia, cause walisaviwa actually. Kuenda kuangalia, akaangalia advocate ni kina nani. Akajua advocate alikuwa mwalimu wake. Na anajua ni mnoma of course.
Yeah.
Aka quit. Aka out of the case.
Shit.
Then the guy called another lawyer boy fulani, jama fulani. Mwenye pia ananijua. Unaona? And then the lawyer later kanicall, "Hey manze ni aje mavo? Eh nimeletewa hii kesi ya nani na nini blah blah blah." And yes, I know utashinda hii kesi nini, hata mimi nimewa advise and in the, even for the sake of future whatever. Nikamwambia, "Bro, do you know the guy threatened me?"
Yeah.
So, wacha tu tupatane tu huko mbele.
Mavo on the case.
Yeah. So, jamaa ananipigia masimu, ananipigia masimu. Siku anashika calls zake. Up to date, I don't siongeangi na yeye ni nini, niliachia lawyer and all that.
Na a betting company, yo campaign bado liendelea ama ulituma cease and desist?
No, hiyo nini iko iliendelea tu. Iliendelea because I think the company pia, you know what happens in such things, ni unapata alipata hiyo deal, then they don't involve every party that is supposed to be involved in kwa hiyo deal.
Yeah.
And then the assumption ilikuwa, Mavo atajua, si Mavo atasikia beat yake iko kwa advert.
Atabambika.
Hiyo ni already big, atabambika.
We are marketing
you. Si atasikia Mavo on the beat. Bro, hiyo ad kwanza inaanza na hiyo instrumental. Unasikia tag hapo nini kila kitu for like 30 seconds, 20 to 30 seconds. You know.
Damn.
So nikasema, we sasa tupatane mbele. Hiyo threat sasa ndio iliharibu. Unaona? Yeah, so nikaacha wa deal nayo. So nimekuwa victim. Hata late last year I almost sued. There's a TV station. Kuna this famous show naitwaje Mr. Right.
Yeah.
Yes. I did the hiyo jingle, the soundtrack that wanatumianga hapo, hiyo Mr. Right. Mimi ndio niliifanya.
Okay.
But sasa the agreement we had with the guy who approached me akufanya hivyo. Wakaanza kuiair na wakaitumia without before. My consent. Without even my consent. So but hiyo nayo ilibidi waniite kando washughulikie.
Yeah, mkamaliza. Shout
out to Samidi. Samidi did a very good job. Yeah, nitakando akaniambia, me cause he didn't know na yeye ndiye ako in charge. Yeah, ikabidi aniite kando, we sorted nini na wakalipa. Yeah. Hiyo shida ilikuwa kwa the middleman mwenye alikuwa ana contract. So hizo vitu ziko and I came to realize before ikufikie ndio utaitake lightly.
Yeah.
Unaona? Before ikufikie. Unaona hata hii kampuni ya nini? There's a kampuni ya pombe. That VDJ Jones did an advert with them.
Yeah, okay.
They used my instrumental. Na hiyo unajua ilikuwa before. Sasa hiyo time hata sijakuwa na lawyer na nini. So by the time naambiwa instrumental si ni yako. By the time nakuja kuelezewa na lawyer wangu hizo mambo za IP na instrumental yako vile ilifai kuwe, inafai kuwe nini. Mimi sikuwa najua. Advert washatumia.
Yeah.
Jones also took advantage. Na nilimuita na nikamwambia, "Bro, mabeshte wanafanyanga hivyo kweli? Why did you give?" Na ile wametumia instrumental tu.
Yeah.
So hapo hakuna master recording. It's just the instrumental.
Oh, okay.
Which is the rights bado na hold. Una get? Yeah. So vitu kama hizo just before you blow ndo utazi take lightly. So that's why niliona mbona wafike hapo. Sana sana wenye nafunza. Yeah. Wasifike to that extent.
The music business, because this deep. Is the interesting thing, like when you look at kosmutu miaga America ka SI unit,
because
you American your headquarters the entertainment, you know, ukiangalia huko kuna producer kina Timbaland, Swiss Beats, watu wanaishi vizuri, Pharrell,
yes,
without the music wanaishi vizuri,
yeah,
Khalid
Africa, yeah, unashindwaje, hey, Thug Rock inaendelea hapa jo, na sasa hiyo yuko na hit kubwa,
yes,
shindo kunaendaje. Because watu wanasahau, without the beat, watu wakiendaga kwa club, we dance to the beat first, before the lyrics.
Ata DJ kitu ya kuintroduce nini, ata wasika ting ting ting
ting ting ting
ting ting ting. Ukienda pale, uneza run a whole club na beats peke yake.
True.
But uwezi run a whole club na lyrics peke yake. Ata kwa hapo, zi.
Yeah.
We sing along because of the beat.
The beat.
But sasa huku watu heshimu producer kabisa.
Huku they don't. Watu wawaheshimu kabisa. Yeah.
Oh, Okay. So but hiyo nini? So nasema, so now how does it work now going forward? Because nakunga kuna time kina provoke walikuwa nabonga juu ya split sheet.
Mm.
What's supposed to be in the split sheet?
Split sheet sasa is a very critical part ya music production.
Mm.
Music production ikianza, kuna categorize mara mbili.
Yeah.
Kuna hiyo what we call the master recording ama sound recording.
Yeah.
Which comes after. Then huku tuko na composition.
Yes.
Or we call the song. The song ndio sasa ina involve the composer, ama the author, the lyricist.
Mm.
Sawa?
Mm.
Mimi as a beat maker, I'm part of the composition.
Yeah.
So mimi ni composer.
Mm.
So mika composer, e beat, it needs to come together with the lyrics and the melodies.
Mm.
Ndio ikue a master recording, ama sound recording.
Okay.
Right?
Okay.
So, kuna two things that people don't understand. Kuna distribution.
Mm.
Distribution ina deal na hii master recording.
Yeah.
Sawa. And then, kuna publishing.
Mm.
Publishing, ndio sasa sisi we come in.
Oh, okay.
Yes.
Okay.
Publishing ina right, ina protect. Ina protect composer, author, you know, your writings and your artwork.
Yes.
Distribution ina deal na hii master recording.
Mm.
It protects the artist.
Mm.
Sawa. So, kwa split sheet, like sasa mimi yangu, split sheet yangu,
yeah.
inafaa, in a state. Number one, kuna different kinds of licenses za beat.
Mm.
Sawa. Mimi as a producer, niko na leasing license na kuna exclusive license or exclusivity.
Yeah.
Leasing inamaanisha na kuna different types kwa hii leasing.
Mm.
Leasing inamaanisha you pay for this beat. Because niliona sana sana kwa most of wenye wana comment pale, and it was unfortunate that ilikuwa tuma upcoming ndio wana complain because they don't understand.
Yeah.
When you come and pay a producer 20k, 25k, 15,000, una lease your beat or una take an exclusive beat.
Okay.
Depending na producer na agreement yenu.
Mm.
Artist anaweza kuja niambie, mimi niko na 10k, lakini I'll take the beat as a lease. Lease,
okay.
Inamaanisha hii beat moja na kupatia, you use it to record your sound recording,
yeah,
but I can still lease it to someone else.
Oh, okay.
Sawa.
Mm.
I can sell it to 1,000 more people.
Nika redeem.
Yeah. Mm. Kitu kaa hiyo.
Yeah.
Na hiyo inakuanga cheaper.
Mm.
Una get.
Because
now sasa, this other person can produce a song with it. This other person can produce a song with it. Any other person.
Yeah.
But they are not buying the rights to the beat.
Mm.
Wana buy license ya kuitumia.
Mm.
The rights remains with the producer.
Okay.
Of the beat.
Mm.
You don't buy a right. Sawa. Mm. And then another thing, wezi buy ati sasa ume buy an idea. Sasa ni me copyright idea. Hiyo pia kunanga.
Yeah.
So, when you lease a beat, it means you can use the beat, but I have the right to give it to some other people to use it.
Mm.
But wanna buy 2-year license. So, kama nikisema mimi, standard price yangu ya leasing inakonga 10K.
Mm.
Someone else anaweza kuja nilipe 10k ni mpe the same beat akitaka.
Yeah.
Mwingine hivyo. Na hakuna kwenye utampeleka.
Exclusivity
inamaanisha hii beat moja yenye umebuy license ya kutumia
ni
wewe peke yako.
Yeah.
So hata mimi sifai kupatia mwingine hiyo license ya kuitumia.
Mm.
So kuna hizo two different types.
But you still don't own the beat.
They still don't own. What you are paying for is the license to use it, to make a sound recording, your master recording.
Yeah.
Yeah. That is what you are doing. So it's like you are borrowing my beat.
Mm.
You get?
Okay.
Of which, ukitaka kubuy rights, complete rights, that would be another thing.
Mm.
No, that would be, inafai kuwe pesa mingi sana, which I don't think Kenya artists hata waneza, they can pay. Because you see, do you know Kenya hata ukiambia msanii exclusive beat ni 30k ama 20k. Bado watalia.
Yeah.
You get. Alafu unaona kwa leasing kuna different types kama tatu. Kuna MP3 leasing na kuna WAV na kuna STEM leasing, hizo tatu.
Yeah.
MP3 inamaanisha hiyo beat I can only give you an MP3 file. of the beat. Na MP3 inakuanga compressed. So of course you expect the quality itakuwa lower. WAV inakuanga sasa a bigger version of that beat.
Yeah.
It's a higher quality. It's bigger in size. Ni MP's mob than the MP3. Hata ukishoot video, it's advisable you tell your producer kupatia WAV ya hiyo ngoma ndio upatie videographer.
Yes, yes.
Yes. And then there is stem leasing. Stem leasing sasa inamaanisha unaona hii beat niki create kuna magita, kuna strings, kuna drums, snares, kicks nini. So I give you those files.
The skeleton.
Yeah, yeah, the arrangements. So hiyo unaweza manipulate ukitaka, unataka kupelekea producer mwingine a manipulate or a mix and master, but you don't buy the rights. Unaona? So hiyo pia ni more expensive.
Yeah.
For me to give you the stems, it's more expensive. Unaona? So hizo ndio three types of leasing. So my split sheet must have all those stated. So wewe unachagua, unataka leasing beat, hii beat unataka kunilipa leasing, ama unataka exclusive ikuwe tu yako peke yake. So you decide. Hiyo iko stated hapo. Ikikuja kwa publishing, publishing by default inakuanga 50-50.
Yeah.
Remember I said kuna difference, kuna distribution na kuna publishing.
Yes.
Na hiyo ndio niliona most people don't understand. When I talk about 50-50, tunaongelea composition ya hii ngoma.
Yeah.
50-50 inamaanisha 50% of publishing royalties, which is collected by a publishing company.
Okay.
For example, so me, my publishing company ni Song Trust.
Yeah.
So nime entrust Song Trust ku collect those publishing royalties for me. Msanii inafaa kuwe pia na kampuni yake mwenye anamfuatilia zake. Kama kuna lyricist alikuwa part of the project, ye pia kuwe nayo. Because one thing nili realize, hata wenye wanaandikia watu mangoma, most of them, the lyricists Kenya, they don't even know they need to have, you know, those companies that collect royalties for them. So publishing, Song Trust will collect my 50%. Unaona? 50% yako, if you are not having a publishing company, a distribution company, ama publishing company, that will be on you. Do yako itakuwa ina light wapo. You get? So, okay. Split sheet yangu lazima state hapo. Publishing rights ni 50-50. You contributed your lyrics and melodies. I contributed the beat. Ina make it 100. Sawa. Then, kuna distribution sasa ya hii master recording. The final product.
Yeah.
Iyo nayo sasa inakuanga agreement yako na msanii. Kuna yule msanii anaweza kuja niambie anataka nimproduce but ana kakitu. But aniambie you'll take 10% of my master recording royalties. Unaona? So kwa royalties kuna different types of royalties.
Yes.
Kuna performance na mechanical. Mechanical ina deal na hizi ma downloads, nini, streams, blah, blah, blah. Performance rights ni hizi za TV, radio, you know, shows, live performances, which is, in Kenya, I think should be collected by Prisk. Sasa hiyo ni main problem iko huku kwa system yetu.
Okay.
Naonanga wanapigana, nini, they don't collect it the right way. So hao ndo wanafaa kudeal nayo. So, hapo ndio distribution company ina come. Una get? If you have a record label, they can do that for you. Because I think record label wanakuanga na hizo, they have the companies wenye wanakuwa nayo na partnership and all that. Yeah, so they do. If you're an independent artist, you need to register with those companies. Unaona, kina wana RPM, sijui nini hizo zote. So they collect that. So in my, mimi personally, kama Mavon the Beat, my split sheet, iko in a state hizo. Aya, umenilipa 20K, I produce for you. Publishing ni 50-50 by default. Iyo inakuanga hivyo. Side ya distribution, sasa ndio, I state hapo, msanii alisema, kwa master recording royalties, general royalties, juu nilimchukulia 15K, he's giving me 3% of the total royalties.
Yes.
Or 5%. 95 ni yake. 97 or whatever percentage. Hiyo sasa inakuanga mna agree.
Okay.
Nini? Yes.
Okay.
So split sheet yako lazima istate hizo vitu zote. Clause lazima nieke hapo chini. E beat as we begin this project umechukua leasing ama umechukua exclusive.
But I'm still getting paid either way.
Yes.
And I'm getting paid forever.
Yes.
Okay, okay, because imenikumbusha hii story, niko sure ilikuwa interesting kwako, but niko na check history ya Eric Salmon. Jicho kika alisema Eric Salmon has revealed he makes 750,000 per year from Metro Boomin and 21 Savage and The Weeknd smash Creepin. So the Metro song sampled Mario's 2004 hit I Don't Wanna Know, which itself prominently samples EPMD's You're a Customer, meaning someone receives significant like royalties. Alafu kasema I only own 4% of the record, and every 4 months, guess how much it brings? $240,000 per year.
It's that serious.
And that's 720,000 per year. That's why producers in developed countries live very well.
One hit song,
yeah,
anaishi vizuri. Yes, because huko laws, I have an engineer friend of mine, hata engineer Warema, anikonambia huko manze jo bro, paperwork,
yeah,
yani is everything, yani huko they follow, the system is upright. Na ukini ni kivi kidogo upelekwe koti, like you'll pay.
Yeah, yeah.
You see, hata Burna Boy, uliona Burna Boy alipate ule damn percentage, a bigger percentage.
Yeah, yeah, yeah.
You get
Tony Braxton, yes.
Yes. So vitu kama hizo huko wana take very serious. Huko they don't take it seriously. Una get. And ingeanza like with the artists themselves. Mi wana inafai anze na the artists themselves. Cause unaona kama sasa Nonini, when Nonini alikuwa napigana hizi wars, music industry, sijui hizo, those organizations and all that, he knows. He knows where the money is. Because bro, do iko hapa nje. Mi nakwambia, unaona kama yo song trust na kusho.
Yeah.
There's a guy of mine, because sasa nakuanga busy pia ni nini. There's a guy anaitwa Mark, but he works with Song Trust.
Yeah.
So yeye nimemweka tena hapo, privately. He follows everything for me.
Yes.
So kama juzi, nilimwambia nitumie info. Between now na, I think, late last year. Na niliona hiyo whatever linitumia records hapo, ina show the last royalty yenye ameni collect here from the late last year to now, is like ilikuwa $506.
Yes.
Una get. Na kuna hizo previously and all that. And then sasa you have to update. So ngoma ikitoka lazima nimtumie aeke. Lazima ikitoka na mtumia. So lazima kuwe na mtu yani ako on toes. Details zisikose. And then the naming should be right. Naming yenye umeandika hapa kwa hizi, because si tutaandika the name of the song kwa split sheet.
Yeah, yeah.
Inafaa itali na kenye msanii amepeana huko kwa distribution. So when I give my copy of split sheet, napatia moja publisher wangu, napatia moja artist apeleke distributor. Well, after distributor ame distribute song yake, there's a code wanapewa inaitwa IRSC code. He needs to send me that code, I give to my publisher.
Oh,
unaona? Okay. Sasa when those guys go to collect those whatever, inafaa zitali.
Yeah, na kila mtu anatengeneza.
Yes, and those companies zinakuanga in sync. Song Trust knows that wanafaa wa communicate na distributor wa artist huko wa collect. There's a nini inaitwaje, ni ya US, inaitwa MLC. Ningekuonyesha hapo. So hapo ndo unaendanga unaangalia records hapo. MLC. So MLC wanakuanga in sync na Song Trust na hizo, you know, other publishing companies. They communicate, wanajua royalties nini wanafaa ku collect. So wanazifanya I think quarterly or something. So hizo details pia lazima zitali. Writing ya name ya song na jina ya msanii lazima zitali. Msee anaandika, kama we ni lyricist ulikuwa part of the deal, inafaa pia jina yako ikuwe hapo. Yeah.
Oh, okay, okay.
So inakuanga deep. But do ziko hapo. Ziko hapo.
Okay, okay. Na saizi kudili na wasanii wa Kenya, watu wa jam na wewe wako like, mi sitaandika hizo vitu zote, kuenda tu.
Mi sasa unajua mi bro, one funny thing na mi sinanga pressure. Una get. Cause mtu akitaka kazi yako, si ni kazi yako itamleta.
Yeah.
And I believe msani mwenye ashaji, I don't think nimepata wenye wamekuwa negative about it.
Yeah.
Wenye nime interact nao. But mtu ajui, do you know me, sana our upcoming artists, nowadays I don't just record anybody. Kama you don't know hizo terms and all that, kwanza kama una distributor, si kurecord kwanza.
Yeah.
Na kuli, mi uwauliza, they can tell you. Mm. By the way, una distributing it, but I'm very, mi ukuwa very sensitive na vile na wauliza. Mm. Sikuulizi ile ufeel, ni kama there's
way ni pimbi, you get. Yeah.
So mi uwauliza, by the way, una distributing it, nini gani? Tasikia na kuambia, kudistribute, hiyo ndo nini?
Mm.
Blah, 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 you explain to him.
Yes.
Eh, kuna hii, 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 na hii. So for you to earn, you need to have a distributor.
Mm.
So nita kupatia recommendations, you go do this, 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 and this before ni kutumie master. So we record, but as you leave, and ufanye hizo registration and all that, usi release song to YouTube. Una get. So most of them, mi uongea nao before. Mse ataki pia na mwambia, mi sasa siezangi fanya bila paperwork. Na bila, you know, kuandika chini. Kwanza hiyo mambo ya exclusivity na leasing. Hiyo ni a big problem. Most artists hawajui hiyo.
Yeah.
So kama uwezi, I do not. I'm not part of your production. Mm. Yeah. But the way me will explain, I'm saying, what wanna get?
Okay.
Better than any get.
By the way, ni deep. Because unaona, wasani kama, you see, let me mention watu kama kina nani. Because nili work na all of these Gengeton groups, yeah?
Yes, yes.
And even when I was in Black Market, kuna wenye hata before wasainiwe Black Market, hawakuwa ijua kuna vitu to do with distribution.
Yes.
And how they're supposed to earn. Hawakuwa najua hata kuna vile, kuna what is DSP. You know?
Yeah.
So, some of them after walisainiwa Black Market. And thank God, nani, Cedric came, we'll see your Black Market.
Yeah.
Alielimisha awa wasani a lot. Because these guys used to get millions of views YouTube. But sasa, nakumbuka kuna time kulikuwa na issues nao vijana na claimu uko hivyo. Nini?
Ngoma.
Because most walikuwa ngana yatu ngoma nini. Alafu kuna wale wa, there's that thing unapenda kusema, oh, upendi, ya niliambiwa.
Yeah.
You get. So, mtu anaenda naambiwa huko, hey, nani, do zenu ziko huko, bro. Alafu wanasikia, awa my influencers wanasema, hey, kuna do anapata anga sijui post moja, ikona sijui 20,000 views, lakini anapata anga sijui thao ngapi. So, they think it's the same for music, which is totally different.
Yes.
Unaona. But sasa do ya mziki iko kwa streams. Hizo distributions and all that. So hawako wanajua hizi vitu.
Oh, okay.
So Cedric came in, anawaelezea, watu wakaanza kuregister na distribution nini, wakajua before you release song, it's not just about kuweka YouTube, unafaa distribute, you'll wait 14 days or 7 days ingie kwa streams and all that, ndio wakaanza kuelewa hizo vitu. So imewaelimisha, but before that, so many lost a lot of money. They lost a lot of money.
Oh, okay. Alafu nini, kuna history nda kuuliza, ni sensitive kiasi, kipa lazima ni kuulize. You're one of the few people and mwanaume collaborate na John Falme sana. So history yake, ulisikia aje,
ilifanya kafila aje. Story ya Joe, there's a friend who's part of the team, but yeye akuwa hiyo time. Alikuwa na injury kidogo. Huyo ndio niliongea na yeye ku get information and all that.
Yeah,
so far wanangoja hizo days zenye alipeana na Koti and all that. But ako, what's the name of that?
Mudangari.
Yeah.
Ako
huko hivyo.
Usha fikiria kuenda kumcheki ama unaogopa?
I'm supposed to go kesho. Si atuogope. You see, if you are not part of the whatever problem, you need, kama kuna mtu alini text akiniza, nimekuwa nikiangalia post zako nioneka uta post history ya Joe. I'm like, come on man, that's not what friends do. And I was not there. Sijui the exact information of what happened.
The victim
mwenye ni beshte yangu mwenye ningeuliza, hatujakuwa na access ya kumuliza, is not, you know, on and all that. So naongea tu na mse mwenye ni part of the team, alishaniambia time yenye naweza enda and all that.
So mtu anaweza enda kumcheki.
Walisema anytime before 6 p.m.
Mtu anza, because I think kwa tunaponga juu story, anza pelekea mtu ka soda na ka maji flani, sindio? Mcheki mbonge.
Inakuanga poa.
Okay.
Yeah.
Sasa usikishie utamgotea.
Yeah.
Mwende. Sipa kwa kili hapa, tunali hapa iko innocent. Wasa unachukua mwafu nasema, because ni mse, nime interact na ya I think once, alafu pia nisha mwana from far, na pia nikionaga tu ile online behavior yake. Nikali kama mse, wakukia mse na gumi.
Jo, unajua anaka wale, Jo anakonga ule mtu, atakukanyaga ama, unini alafu yeye ndio akwambie pole umkanyage lakini akwambie pole like that's not him alafu yeah, kisijara yeah. to the infos after hata niliona ile report ulikuwa umesoma and all that that thing I don't think kama anafaa kuwa na kesi hapo
yeah inafaa kwa nini but whatever kwake but sasa nini the Kenyan producer do you think there is hope is there hope for one day later fika ile wasanii watakuwa wakiendesha magari makubwa makubwa na producers pia
na producers
ama producers
you know huku niliona one of the comments so nilikuwa nasoma tu because me sijibungu some of them
yes
so nikaona mse akasema ati hii sieri twende Tanzania niende Tanzania ni rekodiwe na 7K na Eliza.
Yeah.
Niko like, come on, man. The laws apply everywhere.
So and TZ, like, I think it's even try. Worse.
Alafu sasa unaona TZ.
Wanaelewa vizuri kutushinda.
Bro, ukiliza estukizi, like, they know the paperwork. Uko yani paperwork is everything they know. Like, wali elimika. You see, there's a time Wasafi waliendanga sijui Naijo, sijui kitu 1 month. A friend of mine, unaona Wozu is a very good friend of mine.
Oh, okay.
So hata kikuja Kenya alikuwa anakuja huko kwangu. Kuna projects nimemfanyia tuja release. So alikuwa ananiambia there's a time Wasafi unaona waliendanga Nigeria for Diamond aliyobeba wakaenda karibu 1 month. Walienda ku study. And when they came back kulikuwa na turnover like turnover kabisa. Hapo ndio wakaanza kuingia hizo ma afro wakanini. Hapo ndio walitupitia by the way.
Okay.
Walienda huko na Diamond akabeba producers wake. Wakaenda huko wote. Wakaenda waka meet au kina Chris Beats nini, wakawaelezea. Nigeria is another place where hiyo kitu ina work. Bro, niliambia Chris Beats ati huku sijui unaweza produce ya mtu sijui na 15K. Hey bro, anashtuka.
Ulimwambia $100.
Hiyo time ananiambia 150K. Yeye huko 150. Like kama una zi.
Uyo saa ni $10,000.
Kama unazi. Na hiyo ilikuwa hiyo time. Una get. So, huku, sijui, I don't know if it will take the artists. That's why nilikuwa nasema, hii initiative inaanza na sisi. Because you see, kama producers wote wataanza kuplace hii kitu vile inafai kue.
Yeah.
Then I think tutaenda the right direction. Every artist wataanza kujua like, oh, okay. We're supposed to do this and this. We're supposed to do this and this.
I don't even notice me make my mistake na yo 150. Wasama 150,000 shillings?
150K.
Shillings, sama?
Shillings, yeah, Kenya.
That means at least $1,000. At least $1,000. Yes, okay.
And above.
Okay.
Ebu niambie Kenya, ata to $500.
Ni shida. Na hii $1,000, bado muna do paperwork the right way.
You have to do paperwork the right way. Ya hapo ndio ito. Everything inaanza hapo kwa paperwork. Hapo ndio sasa utapata msanii amepata deal ya ad fulani wanataka kutumia hii song. Haya wamepata maybe movie fulani wanataka kutumia hii song they are supposed to pay you your royalties. But you see now if you don't have a company or an agency yenye inafuatilia this for you inakuwa tricky. Yes.
Oh.
Yeah.
So hiyo ndio inaleta
ikai. Ikitumika kwa commercial yeyote, movie anything.
Kuzata hii sindi olifanya, niliona Nyashi kwa na kesi kotini na some ile Nigerian.
Sijuli kwa hile, hiyo nini ya Samsung ama?
Yeah.
Nilisikia
hiyo. Kwa Tecno, I think.
Yeah, Tecno.
Ilikuwa nini? Ilikuwa hii ngoma iku initua nini?
Hiyo ngoma ilikuwa ngeina cheza. Na ilisonga hiyo ad. So unaona kama mtu kaa hata motive. Motive anajua pepa wako. Motive unajua ni beshte yangu sana. I think kwa ma producers wenye huwa tuna interact sana ni Motive na Jegede. Motive anajua pepa wako. There's some things we consult each other. Kiona msanii hapa anataka kucheza percentage mbaya nini. Naweza muuliza, unaona huu mtu mfanyiaje nini hivyo.
I think wa producer anaitwa na Nigerian producer anaitwa Sam Eli.
Na ilitolewa, si ndio?
Sam Eli joingo ma watch.
Yeah.
So anasema yuko entitled 50%.
Yeah.
Okay, because kila nilinotisigi na TZ kuna time niko na watch like a parliamentary proceeding na ilikuwa Jay ngoma. Professor Jay na nani walifanya ngoma Ganili na Chameleon. Kuna ngoma walifanya.
Hapo vipi?
Hapo vipi hiyo hapo sawa hiyo whatever. Ilikuwa produced na P-Funk. So akiongea alikuwa mtayarishaji ni P-Funk. Yeye ndiye amelipwa. Yeye anasema yeye ndiye amelipwa si hao.
The producer.
Yeah, the producer.
Oh.
So it's nini. Alafu pia imenikumbusha there something interesting tulikuwa na fully focus hapa alisema that what this does eventually is the whole industry grows. It's like if everyone around an artist is growing.
Yeah.
Producer na grow,
yes.
Artist na grow,
yeah.
Manager na grow, event organizer. So the whole industry grows.
Yes. Yes.
But kikuwa ni mtu mmoja peke yake ndiye ame grow, the whole system ku crumble ni rahisi
sana. Yeah. And it means there's kuna problem mahali, kuna
kwanza hapo nimekosea, I think ni ndivyo sivyo.
Ndivyo sivyo. Yeah, ilikuwa ilikuwa nini sana. Oh, okay. Na TZ ushawak na watu wote wa TZ.
Actually hata saa hii niko na Wozu tumefanya kitu wise. Kuna two major artists wa huko tunafanya project moja wajamaliza recordings nini unajua sasa hao wana record na tuma you do the mixing and mastering nini you don't have to be there ama them two major artists I think zitatoka soon
now unasema like people
so now watu kama hao actually how did they know there's even you see even my clients mostly squeezy the reason why hata tena nilikwambia I don't produce for most upcoming artists sana sana wenye hawaelewi you know the business side of it niko na lots of clients like wa nje nini so unapata ukipata client wa nje kama kuna client fulani manager wake ni mnaijo bro jamaa yani paperwork he's thorough with paperwork
Yeah.
Mnamaliza hivi the project tunamwambia the master is ready and everything. Anakutumia copy yake ya nini? Wewe pia unamaliza yako unamtumia. And with signing na kila kitu before hizo paperwork ziishe, hautumi any masters and all that.
Okay.
They know very well. Mkianza kudiscuss hata TZ hata kama hao wasanii mmoja wao when we were discussing about story a bit nikimwambia okay, si lazima unilipe hiyo ya leasing or exclusive. Yeah, alichagua exclusive though. Because with him, najua hata siponilipa hiyo ya exclusive. Nijue tu bit ni exclusive. Asi nilipe hiyo 20K or 30K.
Yeah.
I know what it will bring back.
Yes.
Yeah. Akaniuliza, percentage ya masters tufanya aje? You know, nikamwambia, me, in a, between 3 to 7% you choose. Yeah, kasema let's go with 5. So they know. When you are fanya their research, they know. And I would really urge my producers wa young hata na wasanii.
Yeah.
Wasanii sana sana kwanza upcomings. Waende watumie wa make Google their friend. Waende wa Google hata what the law provides kwa constitution. I think ilikuwa reviewed 2023. There's some changes and minor changes. When they were saw me, hizo clauses ziko hapo. Yeah. Nini law ina protect aje copyright yako? What does the law provide kwa copyrights? You know, hizo clauses na nini waende wasome.
Okay.
Itawasaidia hapa mbele. Asingoje ya hit ati ndio. Niliona huyo asija aitwa King Fizzo la manani. Akiandika ati unajua so young producer ati wache afike huko ati hawezi ambia young producer protect juu nini yake. Huo ndiye anahitaji kuiprotect
even. It takes one. Anaweza do kitu moja.
Become
so big kitu game changer life.
Like if you knew this na hiyo nini yako ya ukisikia kwa advert ya TV. Na you had considered yourself.
Exactly.
Young.
Exactly.
You know? Yeah. Oh, okay. So, Mavo, leo imebidi tu to do ni masterclass ya...
Yes, a masterclass. Production.
Yoni masterclass.
Yeah, publishing na nini. But inakaita bitis time ine so rude sa tubongeju ya life in general.
Yeah.
But Buddha tumeshukuru kapsa.
Yeah.
Ni masterclass. Jo, mpaka saizi ya nataka kuwa producer.
Anasema, ni kuwe producer.
Actually, yeah. Kwa vile tuneza tuangama na mwafu. We write some bullshit rhymes up.
producers na audio engineers. Wasanii wanafaa, kama kuna mtu anafaa ku respect ni producer na audio engineer. Hiyo video haiwezi stand without that audio. Kuna wale wasanii they totally depend on the audio engineer to make their voices sound right.
Hapia fully focus alikuwa anatuambia that African sound in a spread states. So that means this is the time,
by the way.
In the time ya kwanza kunene ku make sure paper work iko sawa. Cuz all in a technique hiyo ngoma yako ku pop please ka hiyo.
Hiyo moja tu
utaanza kulia cuz utashindwa hii pesa kwa nini inene. Cuz kwa chiki majuzi ilikuwa ni Angela. Kwa chiki kichezwa some kwa Asian country
school kwa stadium
kwa stadium. It was a sports event.
Yeah.
Nani ndio nishacheki clip fulani ya nani some only fan model of course ilikuwa ni news na how much she makes na nini at the background ni nini ilikuwa inacheza anatemba tetema oh mama tetema mimi nani like 2 years ago in college
hata kalale ilikuwa inacheza huko nje. Me I used to get lots of videos abroad. Na unajua hiyo time, funny thing, history distribution. Imagine all that time, because hiyo time the said alikuwa ame contract a certain company from US wa backtrack my publishing.
Yeah
unaona BMI or something. And wakiangalia kwa system, do you know Willis akuanga me distribute your song? Na hiyo song sayo isha piga mita sijui tano na.
Yeah.
Na hiyo ni YouTube, so streams. Na hiyo song ilipata streams. So he calls me and ambia, ebu pigia Willis umulize kama li distribute song na jina gani and all that. Because jina yenye iko kwa nini na kalale, totally a different name. So someone else distributed. So I had to call Willis ni mwambia, bro, ebu uli distribute. Sayo Willis ajui distribution ni nini. Ya meingia tu kwa usani, ni kuwekelea tu.
Okay.
So ndia I think they followed up nini, wakairudisha back to his name and all that. Because kuna agencies, they can't do that. They backtrack for you. Because hata mimi, my productions zenye nilifanya before nifanye publishing, agency ili ni backtrack here and all that.
Okay. So
that's how important it is.
So yoni important kabisa. So imekuwa ni episode 291.
Yeah,
tuna hope ume learn one or two things. So kama kawaida vile tusemaga, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Tukimalizia 291 tukisema ekonene.
Ekonene.